Touch Points and Points Music. We on point.
Touch Point Music presents The Cypher.
Your Smizzy on the deck.
Jay Castle, ladies and gentlemen. Yeah. My bars concrete, my game a kokosa. My flaws in the viper, jekaso ninsoka. Road to success, apa ninswata. Bachivele shipa saifa, mapinde wa pasha. Aga volatile flows, uleza fino tu sasa. Beef with me, it's like beef up a veggie. Inendine mbuya, we mufana tenga reji. Flow ni olema, we checking ama keji. Nangu wapwele muma numbers, flow ipanga kobili. Bine ni mu studio, za feature letter kukiri. Neta ni kulisa munga Judas pali coini. My fans one is on the vanilla sun, I'm speaking. My attitude is bad, monga nilikumuni. Chivele shipa cypher, nikutwe kisankuni. Ine tonga po, wana wangu muliguli. Alo, alo, alo.
Wasekede antikanya.
Ladies and gentlemen.
Yo boy Biso. Best before anything, defo ya mamumbelele nkumbu. Aba ndefo ya kuwa tula ulange nsumbu. Shipela juice wa mutila kubili. Kuwa mpishi sana, stida fiatu botolo tuvili. Kashwenda na nanyangwe, kale na muda ona panwe ne nanyangwe. Nizimfela ngani chachiso, lekani wapente. Varapa vama dote dote, rekani wakunte. Munga pulu ziti za metula maliso. Wapanti nelifali ona nisovela na wiso. Kupi menye slap, ona vaguada braka. Permission on board, I must dice.
Hakim, Mr. Beast, Eo Mary Pan TV, Ukwaba mpatana wobali divili. Bali shimi kwa mutomba pela nevo nangu juice. Atisha sumamo gelo wofa kweva, Goofy. Getipa mumano na ilambai. Nishafuala mumano na ilambai. Tawakangu fokulanda pakubeu langa. Natishipuku mune shiwanga mabula. Nemi sangonga chai mani. Teti junwe pamona iwe ni webo nani. Big band nebo pano alo mami. So ya teneke panchi dero yandi.
Yo boy Clash Vela. Kusmize nili na funso ni funzeko. Unga nifake panji musaifa na mablanga. Nisha look like buzeko, teko. Paso I do that spend plus move. Easy does it but pity I got nothing to prove. So why no panic, no need no flow a body. Nikoso mola che but inambo ona bloody. Musaifa take kila flow hiba cheka cheka. Basi marapu yeka na mahafu tima cheka. Minini nilibeka so futi mwesi zini mamwa. Nina mablazi ya kujele so sorry. Simu za mwaze buwana ni milonga. Ame go get a squash komonga basi nga kulibeo seluka. Zipente ni mwafa wangana yofya. Pise wango funsa ushe iwe njiwe jivanda. Nite zuwa hapa ni mito sampepo ama yet fela klusha. Na lelo wangoko gone yash.
Yes. First of all, ihi nandime mwana wawa pena. Wena mwone saifa nishi vintu vapena. Favorite rapper wawo laligwa sumi. Ama kelimu tete mebo ndili muyumu. If you wanna know me better, ho unka kutundu mwezi. Ude aswe woko tukisinga nyenyezi. Olo presidenti kumujigi ila mutezi. If you ain't good enough, isere la mupeti. Chese kwa ndipa piti ndi anda kuti ndi panga hit. I'm too fly to you nito vilo. Lega ba yoke lise maya jilo. Penabi yangu waisha, pitika sini na misha. Got class kime teacher, kemo nda siga langa ya jinsha.
Okay, pomu ya maflows wins. Deo jide ukazo wezo. Flow yanga ili sharpen. Munga cheni penso. Sini matrese wakaili sini nespenso. My rigs are invisible. Siao ni wana menso. Ninebo uliko numba pana. Lifile kede batifuti nimfitampa. Shabanga marapa wadiaba nunka. Mumapa na bapa mulunga pambudu. Stampa. Depo nina chinja apa manche niserenje. Nomu LSK. Elo nek nichelenge. Kelu anganyanga nisa olu alimu chitenge. Pai pai ki ama engi. Okay.
Now for Malundal. My name is Pass. Zina ni pasi microphone na ikola. Monile bose muli huli makola. Tanga zabachawa maina yake matola. Mwana wachali mudoko mabele mwakola. Makuti vumbulu sayu wapiata malaps gandhi we masai. I need someone to tie. Nilipenta mbubati niba to tie. Hai hai. Tikila mutimo ngadeka pa mavingati ndiwe membe. Nilije size ina type ino kumana walala ba mwembe. Kula pangaba ni wachela lilo mbavya mundeo pati mwenge. Foko nisima na munudira malapa saifa ni dende. Aba chesa milo muna meno. Fulu milo meza femu ni baicha baba ni pita pizza.
Aba ndiye pemu zani vere. Wama shock in the building. Kusmize Zina riangalia reta kandi. Matitezi wangu chitana tipeti wakuti wa mashoko ni auba mwoli zina. Imwe vantu ni zina. Ala, nizaka fika kutinga tinaina. Jine zuri mzimu wana pama piki HD. Kumwezu nine karurete. Ni wapanga chongo manga toilet yapa council. Hapo manje wafuna nonicha ya council. So wakaripeno mfera gani pasa ya kumboyo. Zoromon, Zofi, Dashi, Pabiti. Intina mahiti munti wanga ka.
Listen, deaf rapper, Kefio will stand up. LT, what it look like? Kaliba kaliba, vifeye vabwela na kaliba kaliba. My hand is trippin' that I'm cheating on her. Na malita malita, plan intended. I'm capable of killing your rappers. Vase range, at mabazi ya lema. Nichi lenge, speaking of Julius Malema. Kapena, ninga vele kwa chifundo, nikaona chifa pena. Nili off the door, me never gonna hear me say past the pena. Eating your girl's back, I'm past the pena. Vela mabazi matena. Man, what you riding on? What did I do with your niggas? Can you really fight for your niggas? Yeah, dude, that's fine for my niggas, eh? Now snitching, you thinking it's a real nigga. Come on, let's shut you, man, be a real nigga. I think I'm cold off, so just you, nigga, you girl on my shoulder. How you feel, nigga? Everybody's capable of money with a hot dog.
Exclusive from ZamUp.co.
Ghost Mizzy 2018 side.
Ghost Mizzy on the deck, ha! Huh?